yako I feel so good. Pindi nkikona awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au unarudi wakata kona nyuma kakatuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama sana au waze wakununua mwaga noti na sana. Oh, oh, Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika. Anita macho kama unanita sasita shepu vela.
Show me, show me, show me unavyones. Show me, show me, show me waoneshe unavyones. Show me, yeah, show me, show me unavyones. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unavyones.
Umenifinyanga kama dona makonde na ndonya kama mpira Maradona kichuya kona. Na wakisema na mawenge wambie uneraso, wakiringisha peremende nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana, oh. Na wendo doctor kunitibu niwe salama, oh. Oh baby Anita macho kama unanita sasita kiuno kayondo sista. Anita macho kama unanita sasita kiuno kayondo sista.
Show me, show me, show me unavyones. Show me, show me, show me waoneshe unavyones. Show me, yeah, show me, show me unavyones. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unavyones.
Mombasa, Nairobi, Kampala, Kigali, Kali Zimbabwe kwa Tobi, Naija Somali,
wanangu wafanya rodi, Jaukucha kwa Sadali, na unyamani biobi, Bizonga kwa Natali.
Show now, violence.